markana magaalada Muqdisho amisom ayaa ka hadashay bixista ay ciidamadooda ka baxeen saldhigyo ay ku lahaayeen gobolka Shabeelle Hoose afayanka amisom Paul Jukuna ayaa VOA-da u sheegay intana ay tahay dib u qaabeyn ay ku sameynayaan ciidamadooda isla markaana ay dhawaan amisom qaadi doonto talaabooyin aanu macneynin waxa ay yihiin afayanka ayaa sidoo kale ka hadlay weerar saaka lagu qaaday kolonyo amisom ah gobolka Gedo Maxamed Colaad Xasan ayaa wareystay afayanka warbixintana nooga haya
Afayanka Amisom ayaa sheegay in miinada lala eegtay kolonyo ciidamada Kenya u sidaysahay oo maraysay meel ka mid ah gobolka Gedo gaar ahaan dhinaca xiga xadka Soomaaliya iyo Kenya
This morning in Likule there was an IED that exploded on an Amisom convoy
waxa uu yiri maanta ayaa qarax loo adeegsaday aalada qaraxda ee loo yaqaan IED loo adeegsaday kolonyo ka mid ah ciidamadeena meel ku dhow deegaanka Likule ee gobolka Gedo gar ahaan waxa weerarku uu beegsaday buu yiri kolonyo sahay siday waxaana nooga dhaawacmay laba askari hal gaarina uu nooga burburay weerarka ciidamada amisom ayaa 27 la soo dhaafay ka baxay ilaa 4 saldhig oo waaweyn oo ay ku lahaayeen gobolka Shabeelle Hoose laakiin afayanka amisom ayaa beeniyay weerarkaasi
First of all, we have not been pulling back from any place. Like we have said.
Marka ugu horeysa kama aanan bixin bayri meelo badan sidaan dhowr jeer oo hore u sheegnana waxaanu dib u qaabeyn ku sameeyneyna ciidamadeena xiriyaha ku jira waana qayb ka mid ah istaraatiijiyadeena military waayo waxaan u baahanahay buu yiri inaan dib u abaabulno ciidamadeena si aan u xaqiijino guushooda miraha dib u habaynta socotana waxaa la arki doonaa toddobaadkan marka ma jiraan magaalooyin waaweyn oo qorshaha noogu jira inaan ka tagno buu yiri Colonel Paul Injuguna ayaa sidoo kale weydiiyey sababta keentay in dhowr jeeral shabaab ay la wareegaan xeryaha ay amisom ku sugan yihiin tiro ka mid ah ciidamadoodana looga dilo
That is part of the propaganda that is being used. Al-Shabaab is not capable of coming up with a large number of people to attack.
Waxa uu yiri wararkaasi waa qayb ka mid ah dacaayada la adeegsanayo. Al-Shabaab ma awoodaan inay tiro badan lagu soo weeraraan buu yiri. Laakiin waxay adeegsadaan buu yiri xeelado ay ka mid yihiin inay hub fara badan iyo qaraxyo marqura wax ku soo weeraraan si loogu maleeyo inay badan yihiin. Malaha awood ay iyagoo tiro badan lagu soo weeraraan oo aan haddana la ogaan. Marka waa dacaayada un aan maqmaqlayno oo ah inay ilaa iyo 200 oo askari meelaha qaar nagu soo weerareen tirada iyo awoodda malaha Al-Shabaab. Ugu dambeyntii Colonel Paul Njuguna ayaa waxa ka weydiiyey halka ay ku dambeeyeen ilaa iyo 6 ka mid ah askarta Amisom ee Uganda oo uu dhawaan madaxweynaha Uganda Museveni sheegay in Al-Shabaab ay ku qafaasheen weerarkii Janaale.
I read that in the Japanese media, you'd honestly have to talk to the originators of that.
Waxa uu yiri warka waxaan ka akhriyay warbaahinta Japan. Aniguna way igu adag tahay inaan xaqiijiyo, laakiin waxay ila tahay buu yiri inay wanaagsanaan lahayd in wax laga weydiiyo meelaha uu warkaasi ka soo baxay. Wararkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Janaale waxay ku sheegatay inay ku dishay in ka badan 50 askarta Uganda, balse dawladda Uganda gaar ahaan madaxweynahooda wuxuu kaliya xaqiijiyay 19 askari in lagu dilay.
Wareysigaasina waxaa la yeeshay afayanka Amisom Paul Jukuna wariyeena Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.